gukomeza twe tuzagaruka twanyuze mu bintu byinshi twirutse inyuma y'ibi na biriya ariko hari ikintu kimwe nashakaga kukubwira igihe mwasengeraga umuhungu wanjye Imana yakoze igitangaza cyo kumukiza kugeza uyu munsi ntiyongeye kugira icyo gicuri kurwara igicuri Imana niyo kwizerwa irakiranuka ntabwo ari usenga ahubwo ni uwizera kuko niko ibyanditswe byera bivuga abizera dore ibimenyetso bizaherekeza abazaba bizeye twese dushobora gusenga ariko mu gihe dusenga twizere kugira ngo Imana ibashe guhamiriza ijambo ryayo uyu munsi turi butinde ku gitabo cy'ibimenyetso ku rupapuro rwa nyuma ni ukuvuga ku kimenyetso cya nyuma hari impapuro nka zingahe zo mu kimenyetso cya nyuma narabisomye narahasomye hashize iminsi mike hari ibintu bimwe hano biri budukore ku mutima biri buhinduke ibintu bikomeye by'ingenzi kuri twe kandi igihe cyose tubikora tubihuza n'ijambo ry'Imana ntabwo habaho ikintu Imana ivuga kikaba kitakwinjiza mu ijambo ubutumwa bw'Imana bwose buturuka mu ijambo kandi bukakwerekeza n'ubundi bukakugarura mu ijambo bigomba kuba bishoboka gusuzuma kandi bishoboka iyo hashingiwe ku by'ijambo rivuga nk'uko nabivuze turi busome imirongo mike mu kibwirizwa cy'umuhanuzi mbere yuko mbikora ndashaka gusoma mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 42 Abalewi 26 umurongo wa 42
Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob.
Nibwo nange nzibuka isezerano nasezeranye na Yakobo n'iryo nasezeranye na Isaka n'isezerano nasezeranye na Aburahamu.
Et je me souviendrai du pays.
Kandi igihugu nacyo nzakibuka muri aka kanya tube tugejeje hano Imana yagiranye isezerano na Aburahamu isezerano na Isaka isezerano na Yakobo hanyuma mu gihe cya Mose isezerana na Isirayeli yose igihe muri iki gihe cya none dutumiwe kuza imbere y'umwami nk'ubwoko bw'isezerano rye nk'abantu abo yagiranye nabo isezerano abo yasezeranye nabo tugomba kugumya kwibuka amagambo y'isezerano tukizera ibyo yavuze tuzi yuko kubaha Imana ikugororera igororera kubaha kutumvira ikabihanira mu kanya gato nidusoma mu gitabo cy'ibimenyetso no mu gutegeka kwa 2:29 ahari se twagombaga gusoma hano mu gitabo cy'ibimenyetso tugasoma ku rupapuro rwa 327 nagiye kuvuga umurongo ariko nibyo mu kinyarwanda ni kimwe hano kuri urupapuro haranditswe ngo ni igika ntabwo ari umurongo haravuga ngo Aburahamu azaguma mu gihugu cy'abanyamahanga, urubyaro rwe ruzaguma mu gihugu cy'amahanga imyaka 400, hanyuma y'icyo gihe bazakurwamo n'ukuboko kw'imbaraga.
Dieu n'oublie rien, il n'oublie ni
ses malédictions
ni ses bénédictions.
Imana ntabwo yigera yibagirwa amasezerano yayo, ntiyigera yibagirwa imigisha yayo n'imivumo yayo yatanze, iguma ariyo kwizerwa ku jambo ryayo. Aniho kubura kwabo niho guturuka. Bashaka ko dusomera hamwe igitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu gice cya 29, ahari se nari guhera hejuru cyangwa se mbere gato.
Yongeye
gusoma ikibuza cy'umuhanuzi ati, nifuza ko dusomera hamwe kandi mukabyitaho, ahari mwaba mutarigeze mubibona igihe ubwo bwoko bwagaragazwaga. Dusome hamwe mu byahishuwe igice cya 7 mwite ku miryango. Mu gice cya 7 mu byahishuwe imiryango
ils ne sont pas énumérés parmi les autres tribus, l'avez-vous remarqué?
Ya Ephraim,
Dan et Ephraim,
Nadani ntabwo ivugwamo, ntabwo iyo miryango ibiri irimo aho ngaho, ahubwo Yosefu na Lewi bashyizwe mu cyimbo cyabo.
Pourquoi?
Kubera iki?
Dieu se souvient de toutes les promesses.
Imana yibuka amasezerano yo mu ijambo yayo ryose. Turaza gusoma aho ngaho mu gutegeka kwa 2:29 ku murongo wa 16:16, gutegeka kwa 2:29 umurongo
16:16,
imirongo yavuzwe by'umwihariko ku murongo wa 16:16. Mu Kinyarwanda ni ku murongo wa 15, muzi yuko twabaga mu gihugu cya Egiputa kandi uko twaciye hagati y'amahanga mwaciyemo murabizi murabyibuka, kandi mwabonye ibizira bakunda ibigirwamana byabo by'ibiti n'amabuye n'ifeza n'izahabu byari muri bo. Murongo wa 18 mu Gifaransa, mu Kinyarwanda 17, muri mwe, murongo 17 muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, muri mwe he kugira umugabo cyangwa umugore cyangwa inzu cyangwa umuryango umutima we uteshuka uyu munsi ngo uve ku Mana, ku Uwiteka Imana yacu, agende gukorera, agende akorere ibigirwamana by'ayo mahanga. Iyo ni ingingo ya mbere. Umva ingingo ya kabiri, agace ka 17 mu Kinyarwanda, he kuba muri mwe hagati muri mwe he kuba umuzi wera ikishi n'igisharira cyane.
De la plante est donnée de la sigue,
hano bavuze ubwoko bw'igiti. Ubundi usanzwe bavuga ngo he kugera icyera uburozi n'ibiti bibi. 18 he kugira uwumvise amagambo ya wa muvumo ngo yirarire mu mutima we ati, nzagira amahoro nubwo ngendana umutima winangiye, nubwo ngendana umutima unangiye, akarimbuza abahehereye n'abumye. Abahehereye n'abumye, hano duhagarare hano. Hano hari ibintu bibiri biri kuvugwa. Ikintu cya mbere kivugwa ni uko ubwoko bwa Isiraeli butagomba gukorera izindi mana. Icya kabiri nuko batagomba kwemera yuko muri bo hameramo umuzi usharira wera ikishi umuzi usharira. Ibyo bintu bibiri bikizwe ku rugero rumwe birangana, hanyuma hagakurikiraho imburi ivuga iti he kugira uwibwira muri we namara kumva aya magambo y'isezerano ye kwibwira muri we ati ibintu byose bizangendekera neza nahawe umugisha nshobora kwirata kwishimira umunezero wawe n'uwanjye tukita ko turi abahiriwe wowe nanjye ntibya dufasha. Ni bangahe namwe na Branham arabisobanura hano, hariho abantu biha umugisha ubwabo. Sinshaka ko hagira umuntu hano watekereza ko ari dini rikomeye yo ari amadini akomeye yonyine. Oya, twabonye abantu bihesha umugisha ubwabo bakigendera, benshi bagendera muri iyo nzira bakibwira yuko bahiriwe bahawe umugisha, bavuga ibyo guhirwa ariko ntibamenye yuko ibi bintu bibiri by'ingenzi bisabwa babiciyeho batabirora. Ku ruhande rumwe dushobora kuvuga yuko twizera Imana imwe, rero ntitwizera Imana ebyiri, hanyuma abandi tukabasuzugura tukibwira ko dutekanye kubera ko twizera ya Mana imwe y'ukuri yonyine, Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Niba ari uko biri dushimire Imana, ariko ibyo ntabwo bihagije. Hanyuma tugomba dukwiriye kuba maso ngo heku kuba umuzi usharira, ndetse twabonye twasomye ingaruka z'ibyo mu rwandiko rw'Abaheburayo mu gice cya 12 ku murongo wa 14 haranditswe Abaheburayo 12 uhere ku murongo 14 haranditswe ngo mugire umwete, mushakane umwete kubana n'abantu bose amahoro, mushakane umwete no kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ngo 15 mwirinde hatagira umuntu wibuza ubuntu bw'Imana, ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana bakanduzwa nawo. Ntabwo bihagije kwirarira no kuvuga ngo dufite ubutumwa, dufite ukuri cyangwa se dufite ijambo ry'Imana. Guhabwa umudari bishingiye kuri ibintu bibiri bisabwa, kandi dushingiye ko hariho amategeko n'amabwiriza menshi cyane, wasanga bitajyanye bitangana. Ariko nubwo n'ibindi byose Imana isaba igomba gusohora, ibintu bibiri nabyo ni ingenzi. Ibi bibiri nabyo bitujujwe, icyo gihe wakwisabira umugisha ubwawe, wakwishima ubwawe, tugatekereza ko turi mu kuri, turi mu by'ukuri. Mbese ibyo byatwara iki Imana? Imana iboheye ku ijambo ryayo ryonyine. Bakundwa, ni amagambo akomeye cyane. Imana yari yaragiranye isezerano n'ubwoko bwayo, kandi yari yaravuze ite bese nihe haba ubwoko bwa bwaruvise ijwi ry'Imana bukabona umuriro wayo ubwoko yavugishije ikabwihishurira gutegeka kwa kabiri kane umurongo matatu na gatatu angaha hari ubwoko bwa Isiraeli Imana isezerana nayo nabo basezerana nayo hanyuma ibaha urutonde rw'ibisabwa umuryango wa Dani twabisomye nuwa Efurahimu ba senze ibishushanyo maze baracibwa ntibagaragara mu byahishuke cya karindwi kubera ko bacumuye ku ijambo ry'Imana rero ubwo ari uko biri ntacyo bimaze kuba umuntu wo mu muryango wa Dani cyangwa Efurayimu ntacyo byamumarira kwirarira no kwisabira umugisha no kumva ahiriwe akagira ibintu avuga ibi bisabwa iyo bitujujwe ako kanya uhita ucibwa uhita ukurwamo icyo gihe uba utakaje uburenganzira bwo kugira uruhare mu byo Imana cyangwa se umugabane mu byo Imana yasezeranije ibyo noneho katubijyane muri iki gihe cyacu tubizane muri iki gihe cyacu ibyo by'ukuri bisobanura yuko ubu ngubu tutanyurwa tutagarukira kukumva amagambo y'isezerano tukavuga tuti maze tukavuga tuti Imana yavuganye natwe mu mbaraga ahubwo dukore iyo bwabaga dukore uko dushoboye kose twuzuze ibi bisabwa mutekereze turamutse tubaye dufite ibintu byose bikenewe mu nyigisho bikenewe mu bumenyi kuva mu bitabo cy'itangiriro ukagera mu byahishuwe igice cya 22 ariko tukaba
la méthode traditionnelle le seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous en Christ.
Et tu t'y dis chaque jour, vous sanswe ngo Yesu Kristo. Cyase mu buryo bwabanje ubwuko hariho umwami umwe Imana imwe yishuye mu mwami Yesu Kristo hanyuma tukigisha nkuko byogeye hano hose nkuko bisanzwe bavuga iki gihe dagenda bite natwe twakurwa mu nzira kuko umuntu wese wigishijwe n'Imana yinjizwa mu mugambi wayo w'agakiza niba rero kwa twumvise igice cya mbere
rempli par la grâce de Dieu que nous
kandi tukabyuzuza ku bw'ubuntu bw'Imana tuka twaririmba tuti mwami waranyishuriye tukaba tuzi neza tubibwirijwe n'ijambo n'umwuka w'Imana tubibwirijwe n'ibibwirizwa byose ko Imana yatwishuriye muri Kristo kandi tukihimbaza tukavuga turi abanyehirwe tukavuga tuti mwami ibyo byatubereye by'igiciro cyinshi ntidushaka kubirekura ariko noneho hanyuma tukaba tutari maso tutitonda tukihanganira ko tutaba amaso tukihanganira ko umuzi usharira winjira ukamera nk'ikishi kigiye kisharira ikaba bibishye bikaba ibintu bitaribwa ibiryo byiza cyane ibiryo byateguwe neza cyane ntacyo byatumarira batonganyijemo n'uburozi ubwo aribwo bwose batonyangirijemo uburozi iki ni ikintu twese tugomba kureba ingingo ya mbere twabasha kuyitondera Imana yatugiriye ubuntu ntambwe ari twabiturukaho imana niyo dufashije twizera nkuko ibyanditswe byanditswe nkuko ibyanditswe bivuga ariko igice cya kabiri kirasaba ikirushijeho ikisumbuye niba rero kiriya gihe imiryango ibiri imana yari yarahamagaye niba yaragezeho icibwa kubera yuko itujuje ibisabwa kandi niba hanyuma mu byayishuwe igice cya karindwi mu gihe vuga urutonde rw'abimana yahaye umugisha dore iyo miryango ibiri ntibibonekamo ku itangiriro mu igihe bahamagarwaga gusohoka bari bahari ku iherezo igihe imana yabagendereraga ugasanga batagihari bari bagihari rero mwene data Branham abisobanura mu buryo bwumvikana rwose mbese wowe nanjye byatumarira iki n'abandi benshi byabamarira iki niba ubwabo biyita ko ari abanyamugisha ko baherewe hano nitwaje ubuhinduzi bwa Brockhaus nashakaga kuba arimo nsoma ibyanditswe hano byanditswe mu nyuguti ntoya ariko murebe ibyo uko byanditswe ngo uwo umutima we uhindukira ugatera umugongo yawe akajya gukorera izindi mana z'aya mahanga mwirinde ngo muri mwe hatabamo umuzi w'uburozi n'ubwibone ku buryo nakwinangira mu mutima wanjye murabona ibyo ari byo ushobora kuvuga ngo ndamahoro mfite amahoro hanyuma wareba inzira z'umuntu uvuga n'umuntu nkawe ngo ndamahoro ukareba mu nzira ze harimo gusa kutumvikana harimo kwirema ibice harimo intonganya mbese byaba bimaze iki umuntu kuba avuga ubwe ngo ndahiriwe n'umunyamugisha ariko mu nzira he hose hakaba harimo kutumvikana hakaba harimo ibice kandi ubaye uvuga ngo ibyiza byaranshyikiye nahawe umugisha ariko ugasanga mu nzira he hose harimo kutumvikana no kudahuza ahangaha turi kuhabona amagambo akomeye cyane umuntu ugendera mu kwinangira k'umutima we iyi ni inkoranya amagambo Brockhaus ya bibiliya kuki mu baheburayo 3:5 hacyanditsemo ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimunangire imitima yanyu kwizera imana imwe yatwishuriye muri Yesu Kristo kugomba kubyara ko imitima yacu ihindurwa mishya tuvuka ubwa kabiri kandi ntihamere umuzi usharira wari wose ahubwo imbuto y'amahoro yo gukiranuka ibashe gukura no kwaguka muri twe nk'uko biri muri Yakobo igice cya 3 hano umwami Imana akomeza kuvuga ahubwo umujinya uburakari bwa Yahwe nivuhereye bizacanirwa gukongora uwo muntu ndetse n'imivumo yose yanditswe muri iki gitabo bizamushyikira Yahwe ahanagure izina rye munsi y'ijuru uwo wari umurongo wa 19:22 mu guteka kwa kabiri 29 murabizi ubwanyu mushobora kubyisomera hano mu gitabo cy'ibimenyetso hano wenda saha uhere nko ku rupapuro rwa 324 habona ibivugwa ibyari byo hano haravugwa intore kandi mureke uyu mugoroba ibitu bishimangire cyane gutoranywa gukorwa n'Imana nta cyacu nta kacu kariho ntacyo tubikozeho umuntu wese ushobora kwizera n'umutima wose akizera yuko yatoranijwe uwo azemera ngo ashyirwe mu mbago z'ijambo ry'Imana hano mwene data Branham avuga
ligne d'une part des 54,000
des 12 tribus d'Israël kurande rimwe imiryango 12 244 intore n'intore zo misezerano rishya
avez-vous remarqué en lisant le Nouveau Testament
ubwo musoma isezerano rishya mwaba mwarabonye yuko habe Petero habe Yakobo habe Yohana mubona yuko nta ncuro n'imwe baba barakoresheje ijambo umugeni mu nzandiko zabo zose nta hantu na hamwe bakoresha imvugo umugeni habe ari ari Yakobo Petero cya Yohana hose bavuga itorero ariko iri jambo ngo gutoranywa kumenywa mbere ayo magambo bayakoresheje kenshi ariko mu gihe cyacu ahari igihe cyo guhamagara umugeni umwana n'intama gusohoka iryo jambo mugeni niryo ryashyizwe imbere riri muri Bibiliya ariko riri mu byahishuwe Apocalypse 21:21 ku murongo wa 9 haranditswe ngo ngwino ndi bukwereke umugeni umugore umwana w'intama
que l'épouse puisse
sortir kwiherezo rero ikiriho ikigenderewe nuko umugeni yasohoka akagaragara dusomye imvugo zikoreshwa mu nzandiko za Pawulo muri Yakobo Yohana na Petero nuko ibyo bavugaga bisobanura ikintu kimwe hano ku rupapuro rwa 324 mu kibwirizwa cy'umuhanuzi ibimenyetso 7 ati murebe ko 144 by'Abayuda batoranijwe n'Imana kandi bazaramya inyamaswa cyangwa se ngo bunamire amadini cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose mbega ubuhamya buhebuje cyane intore z'Imana ntabwo izo ziramya zica bugufi gusa zunamira Imana n'ijambo ryayo gusa muri bo bafite kurwanya sese kwanga ibintu byose bitava ku Mana naho wabigaragaza ko ari bya Gikristo ariko iyo bidahuye n'ijambo ry'Imana bo ntago babyemera
alors il est écrit plus loin
rero hepfo haranditswe ikibwirizo cy'umuhanuzi ngo ni nako bimeze ku mugeni wo mu banyamahanga
elles sont un groupe d'élus
ni tsinda ry'intore ntabwo mwabemeza gukora ibimeze bityo kuko batabyizera bakora gusa
accepter la parole
et bemera gusa ijambo
que cela se produit
iyo umucyo uri muri kiye nibo risohorera muri garagariramo ubwo bazabona gihamya batumbira ijambo ry'Imana ijambo ryo muri Bibiliya bagasanga byose bihoye
j'ai souligné cette phrase
interuro nayiciyeho akarongo
qui sont choisis
abantu
élus par Dieu
Imana yatoranije iyo umucyo w'Imana uba murikiye mu gihe bari kumva ikibwirizwa cy'ijambo
ne prise pas la parole
ntabwo basuzugura ijambo
pour ensuite se lancer dans une
kugira ngo hanyuma bishore mu biroto byabo ahubwo hano nkuko byanditswe bareba bitegereza mu ijambo rya Bibiliya bakamenya bagasanga byose bihuye bijyaniranye
iyo
niyo nzira yawe nanjye hamwe n'Imana niba tuvuga yuko twatoranijwe niba tuvuga ko ari we wadutoranije ntabwo tugendera hano uyu munsi ngo ejo tugendere hariya ntabwo twita ku miyaga runaka uhuha ahubwo twita ku muriri uvuye mu ijuru umanukira abumva basenga bategereje waje ari umuriri utunguranye w'umuyaga uhuha ntabwo ari umuyaga w'inyigisho ziboretse zose ahubwo kwari uguhinda kuvuye mu ijuru kugira ngo inzabya zumvise zikemera ijambo ry'Imana zuzuzwe kandi niko twizera ko no muri iki gihe cyacu bizamera hari se bizaba ku iherezo ariko ibyo ntacyo bivuze icyo gihe tuzabasha kuvuga nk'uko bimenyereye kuvugwa ngo ibirangiye neza biba bimeze neza byose biba byagenze neza iherezo ku iherezo niho hagomba kuza ibikomeye ndetse biruta ibindi mbese ubwiza bw'Imana bwuzuye urusengero ryari ntabwo bwamanutse mu rusengero igihe urusengero rwari rutaruzura ahubwo ubwiza bw'Imana bwamanutse usengero rumaze kuzura neza ushobora kubisoma mu kuva igice cya 40 ahavuga ku murongo wa 34 kuva 44 kuva 40 igice cya 34 maze Mose arangije maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo 35 Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo
les deux passages parallèles
qui kwashoboraga gufata indi mirongo ibiri ijyanirana n'iyo muri iyo mirongo yombi habe muri iki gihe no mu gihe cya Salomo igihe byose byari bimaze kujya mu mwanya wabyo bwa bwiza bw'Imana bwaramanutse Imana ubwayo ya hamirije ko aho bakoze ibihuye n'ijambo ryayo bihwanye n'ubushake bwayo ni nako n'ubu ngubu bigomba kumera igihe ubwoko bwa Isirayeli bwavaga mu bunyage bw'i Babuloni bayobowe na Ezra na Nehemiya na Zerubabeli ubwiza bw'Imana bwongeye kumanuka
il a été dit la terre entière
hanyuma havugwa ngo isi yose ihinda umushyitsi byo byari iki ubwoko bw'Imana bwakoreye mu bushake bw'Imana butunganye bihuye n'ijambo ryayo ubwo nibwo ubwiza bw'Imana bwamanukaga ubwiza bw'Imana ntibumanuka igihe wowe nanjye duhatangiye gusimbuka gukoma amashyi gukora gusakuza turi gusenga ibyo byose bifite umwanya wabyo kandi hahirwa uticaraho ari umupfu ahubwo akaba afite ubugingo bw'Imana muri we akabasha no gukurikira igihe umwuka w'Imana ari gukora ariko mu gihe cya Mose mu gihe cya Salomo mu gihe cya Zerubabeli ntabwo ari ukubera ko abantu bakoze si kubera ibyo abantu bakoze ahubwo ni ukubera yuko bakoze ubushake bw'Imana bwuzuye mu gihe cyabo bakabikora bihuye n'umugambi w'Imana mu gihe cyabo bubatse bafite kwihangana bitwara imyaka 46 mu gihe urusengero rwa nyuma rwubakwaga ndetse umwami wacu mu gihe cye muri Yakobo 2:19 abantu bamwumvise nabi ubwo yavugaga ngo musenye uru rusengero maze mu minsi 3 nzongera duhagarike bubake muri Yakobo Yohana 2:20 abantu bahita bavuga bati uru rusengero rwatwaye imyaka 46 barwubaka none wowe ngo urarwubaka mu minsi 3 bamwumvise nabi yavugaga iby'urusengero rw'isezerano rishya rwari urusengero we yari urusengero rw'Imana we yari urusengero yari urwo rusengero rw'Imana yari uguhishurwa kw'Imana mu shusho y'umuntu noneho Paulo avuga cyase yandikiye Abakorinto ati muri insengero z'Imana Abakorinto 3:16 nk'itorero ry'isezerano rishya dukwiriye gusobanukirwa yuko Imana ifite umugambi dukwiriye kumenya yuko Imana hari umugambi yateguye kandi niba guhamagarirwa gusohoka no gutegurwa niba bizatwara imyaka 40 ntibitwara icyo gihe gusa icy'ukuri ikiriho icyizewe nuko ubwiza bw'Imana buzuzura urusengero rwayo rw'ubwiza kandi izahamiriza yuko ibyakozwe bihuye n'ubushake bwayo butunganye ibindi byose ntabwo bizongera kubazwa ntibizabe gikenewe kuri wenda Mose byaramutindije se byamufashe igihe Salomo byamufashe igihe Zerubabeli byamutwaye igihe kandi gutegereza ni ikintu kibi cyane ariko iyo uzi icyo utegereje icyo ari cyo kandi iyo uzi ko Imana yatanze amasezerano kuki twacana umuriro wacu bwite tukawushyira ku gicaniro cy'Imana ntabwo ibyo Imana izabyemera kandi ntizabyishimira mbese mu gihe cya Mose bafashe ibyotero bagashyira umuriro w'umunyamahanga bakwe hanze ku gicaniro cy'Imana bo byabagendekeye gute umuriro warabatwitse abakongoye mu bwami bw'Imana dukwiriye kumenya gutegereza ndetse tukamenya ubushake bw'Imana ntihagire na kimwe dukora utagihamagariwe ngo utumwe kugikora muzi yuko Irene ari umwe mu bantu b'Imana mu gihe cy'intumwa yaravugaga ati uwo Imana yagiriye ubuntu imwereka umugambi wayo nk'uko umwubakisha yereka uko abubaka bakwiriye kubaka abereka igishushanyo niko Imana yakoze ku bwa Mose Imana yafashe Mose imujyana ku musozi imwereka ibigomba gukorwa byose n'uburyo bigomba gukorwa hanyuma amanuka ava ku musozi maze amaherezo haranditswe ahari ndi bubasomere mu
dans le troisième ou dans
mu kuva
Dans Exode, le chapitre
39, il est écrit dans kuva 39 uko uwiteka 42 uko uwiteka yategetse Mose kose abariko abisiraeli babikora byose kuva 39:42 haleluya icyubahiro cy'Imana nzima ntabwo yabaye Mose gusa ahubwo nabari bafite uruhare mu murimo w'Imana bose icyo gihe bose umurimo bawukoze neza neza nk'uko Imana yari yarabitegetse Mose igihe mwene data Branham yahamagarwaga n'umwami yabwiwe muri aya magambo ngo nk'uko Mose yahawe ibimenyetso bibiri ni nako uzahabwa ibimenyetso bibiri kandi nibatizezwa n'icya mbere bazizezwa bagomba kwizezwa n'icya kabiri byo ni iki ya mana imwe ya yindi yavuganye na Mose
qui avait un plan, qui avait une assemblée dans l'Ancien Testament, un prophète à qui
il avait umugambi afite itorero bisaro rya kera ikaba yari ifite n'umuhanuzi ivugisha iyo mana imwe ubukuherezo ry'itorero ry'isezerano rishya yohereje umuhanuzi muri iki gihe cyahanuwe kugira ngo nanone amurike umugambi w'Imana usobanutse awumurikire ubwoko bw'Imana kandi katubivuge Imana ntabwo igihinduka inzira zayo n'imirimo yayo uko ikora ntibihinduka uko byahoze iteka ryose niko biguma kandi nk'uko byaze mu gihe cyose abisirayeli bose bari mu murimo bakoreraga Imana bari mu murimo w'Imana bose bakoraga byose nk'uko Imana yabaga yabitegetse none ndibaza ikibazo namwe ndakibabaza n'abandi benshi ndakibabaza uyu munsi ninde nyirabayazana w'urwijiji tubona muri iki gihe abantu batigeze bahabwa amabwiriza n'Imana na gato ntibigeze bahamagarwa ntibigeze batumwa buri wese akora ibyo yishakiye buri umwe wese yita umunyamugisha urese yihimbaza mu mutima we iri jambo rirasohora rivuga riti urese yikorera ibyo yishakiye abacamanza 25 bose bakaba bafite ishusho isa nko kubaha Imana bitwaza umuhanuzi bitwaza umuntu w'Imana runaka none rya jambo umwami yabwiye abanditsi niryo risohora Matayo 23 umurongo wa kabiri ngo ku ntebe ya Mose hicayeho abanditsi n'abafarisayo kandi ntibari bafite igitekerezo na gito ku byo Mose yari yaravugishijwe n'umwuka w'Imana dongera subiremo some uyu murongo wo kuva 39:42 uko Uwiteka yategetse Mose kose aba ariko Abisirayeli babikora byose Mose yitegereje cyangwa se asuzumye ibyo baremye ibyo bakoze byose abona babikoze uko Uwiteka yategetse uko niko mu gifaransa ngo arabashimira abasabira umugisha icyo ni cyo gikenewe uyu munsi ntabwo hakeneye ko wiyubakira izina cyangwa ngo ukore ibibonetse byose ahubwo ibyo dukora uyu munsi bigomba kuba bihuye nibyo Imana yahishuriye yamenyesheje umuhanuzi kuko bigomba gukorwa nkuko Imana yabitegetse mutekereze iyo Mose aza kugenzura nkuko bivuga ku 43 yarasuzumye areba hose hano baravuga mu buryo butangaje ku 43 ngo maze Mose agenzuye ibyo baremye ibyo bakoze byose uyu munsi iyo William Branham cyangwa se Paulo cyase intumwa n'abahanuzi baramutse baje uyu munsi nk'abagenzuzi bakaza bucece bakicara hano hariya mu materaniro mu gihugu kimwe ku kindi bakicara bakasuzuma bahaguruka bakirukana abantu bakavuga ngo ntabwo mwatumwe n'Imana kandi ntabwo mwahamagawe kuko mutavuze ibihuye n'intumwa n'abahanuzi byose hano haranzwe ngo agenzura ibyo bakoze byose hazaza umunsi ndetse haracyanditswe ngo none mu Bakorinto ba mbere igice cya gatatu ahari ahagana ku murongo wa cumi handitswe ngo buri umwe wese ashobora kubaka ariko hazagera igihe cyo gusuzuma maze umurimo wa buri muntu wese ugasuzumishwa umuriro ubwo nibwo bizagaragara niba twarubatse mu buryo bukwiriye cyane ko twarubakishije ibiti cyangwa se ibikenyeri n'ibyatsi murabizi ko igihe hariho ibyatsi byumye hari ibiti hari ibikenyeri ibyo byose iyo gahushye gato muri uwo muriro ntagisigara ariko iyo wubakishijwe amabuye y'igiciro zahabu se mbese umuriro watwara iki zahabu icyo gihe wavuga uti ngaho umuriro w'ukube karindwi nta kibazo zahabu izavamo aho ngaho irushijeho gutunganywa ubwo izaba imaze gusuzumishwa igipimo cy'umuriro uyu munsi ijambo ry'Imana rirabwirwa abantu bose bafata bibiliya mu kiganza maze bakanahangara bagatinyuka kujya imbere kugira ngo bubake kugira ngo bagire ibyo barema bacura bakoresheje ijambo ryahanuwe bifashisha ibyahanuwe byose kugira ngo noneho Imana ibihumugisha wayo dongera mbisome ndasubiramo ibi ni bw'amasanzu kibibona ntabwo naje muri iki giterane ari binatekerezaga Imana irabizi hano haravuga ngo Mose amaze gusuzuma ibyo baremye ibyo bakoze byose amaze kumenya neza yuko byose babikoze mu buryo buhuye n'amabwiriza y'Uwiteka ibyo byari ntabwo havuga ngo bihuye n'amabwiriza ya Mose bose bari bazi yuko Imana yavugishije Mose kandi ko amabwiriza atari amabwiriza aturuka kuri Mose ahubwo yaturukaga ku Mana uko niko muri bo bose harimo kubaha kwera ko ayo mabwiriza yaturukaga ku Mana bari bazi yuko atari ubutumwa bwa Mose ko atari ikintu atari umurimo wa Mose ahubwo ko ari ubutumwa bw'Imana binyuriye muri Mose ndetse n'umurimo w'Imana hagati y'ubwoko bwayo byose babikoze neza neza bihuye n'amabwiriza y'Uwiteka.
Avant que cela puisse avoir lieu, il faut avoir appris à obéir.
Mbere yuko ibyo biba birasaba ko tumenya kubaha, twiga kubaha, tukamenya
les individus.
Mbese n'uwuhe murimo Imana yageneye abantu mu bwami bwayo? Hari igihe njya ntungurwa, njya ntangara, ntabwo ari ugushaka kunegura, ahubwo ni ikintu kigaragara, ukabona uburyo umuntu yisanga afite umurimo agomba gukora.
Ou pour en parler à un seul, tout d'un coup.
Candidat kubasaba wenda imyaka 20 cyangwa se
venez
no kuvuga gusa ugasanga gusa bitunguranye ukababona baraho ngaho. Hano turi imbere y'Imana n'ijambo ryacyo, kandi imbere y'Imana n'amagambo yayo mu bwinshi. Nizera ko Imana n'amabwiriza yayo niko byanditswe mu urwandiko rw'Abakorinto. Imana ni Imana ya gahunda mu matorero y'abera bose. Abakorinto ba mbere 11:34. Nuko rero uko niko biri mu matorero y'abera yose, bacunguwe, mubejejwe n'Imana, gahunda y'Imana irakora ibihari. Icyo gihe nibwo byose bishobora gukorwa mu umubabare. Yaravuze kuri n'abambere 14:33. Uko niko bose baba munsi w'ubuyobozi bw'Imana nk'uko Imana yabitegetse. Ariko utekereza muri we akibwira ati nahawe umugisha, akiha agaciro, agatekereza ikintu runaka.
Le constat et vous le constaterez toujours partout où
kandi ahantu hose ahari ibintu twabanje gusoma niko muzakubibona. Nta cyiza kizasigara ahantu hariho ubwibone, ahantu hari uburozi, ahantu hera hazamutse umuzi usharira, nta cyiza cyahaguma.
Ce sont alors des divisions et rien.
Icyo gihe habayo ibice nta bindi. Ndashaka gushimangira no uburemere iyi ntorero mubare gusoma interuro ku bijyanye n'intore ngo iyo babonye gihamya no gusuzumwa n'igipimo, bareba muri Bibiliya bagasanga byose bihuye. Mu by'ukuri mu gihe cya Mose nibwo Bibiliya yari igitangira kwandikwa, ariko nyamara abari baratoranyijwe n'Imana gukora umurimo bose bahuje umutima, buri umwe wese akaba umuhanga mu murimo, mu murimo azi amenyereye, kugira ngo asohoze hakorwe imirimo yose mu nzu y'Imana. Imana yashyizeho ubukozi butandukanye mu itorero, ariko itorero ni umurimo, ni umubiri umwe, ntabwo ushobora gucibwamo ibice. Uyu munsi umwe muri bo akikurira abigishwa bangaho inyuma ye, asanga arirarira, ari kwirata ngo kubera ko atakigombeye gukora, ntabwo akigikeneye kujya mu kazi. Ugasanga mu mpande zose abantu barakimpa ibice, baratabura. Mbese umubiri w'umwami urihe? Ubumwe bw'itorero ry'isezerano rishya burihe? Mbese ni he hari bene data bemera Imana ubwayo, akaba ariyo binjiza mu murimo, bakemera kuba muri gahunda yayo ku bw'iki gihe cya none? Mwizere ibyo mbabwira, nubwo twaba twaremeye ikimwaharo gikomeye cya mbere, ntabwo abantu bazarokoka bazacika gukomeza kugendera mu bishukana byabo nibiza komeza kumera nkuko byari bize mbere tugomba gusa kuba maso ngo imitima yacu niyinangire tukaba maso he kugira ikintu kizamuka muri twe ngo haboneke umuzi usharira Imana ifite umugambi kugeza ku mperuka y'igihe cy'ubuntu mu moko yose n'amahanga yose umugambi w'Imana nuko muri iki gihe cya nyuma ikomeza ku muhamagaro wo gusohora intore ikabahindura umugeni umwana w'intama kugira ngo twongere duhuze umutima n'inama tube duhuje umutima n'inama kandi byose bigakorwa nk'uko Uwiteka Imana yabivugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo n'intumwa zayo kandi nk'uko yabikoze ikabivugira muri make cyangwa se ikabihuriza muri make mu ntumwa ya nyuma nta kindi gisubizo kiriho kitari nk'uko yabivugiye muhanuzi wa ntumwa yayo ya nyuma nta kindi gisubizo kiriho Imana nibishaka ejo tuzongera turebe ku mpapuro zikurikiraho zo muri iki kimenyetso kandi niringiye nizeye ko ab'Imana bose batazongera kwemera gukururuzwa izuru n'abantu bakoresha imvugo zisa nk'aho zera ahubwo nk'uko twabisomye amaso yabo bazayahanga mu ijambo ry'Imana ryonyine muri Bibiliya kuko nanone byanditswe ngo Zaburi 119:105 ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo mu nzira yanjye ntabwo ari ubusobanuro bwite bw'abantu ntabwo ari insobanuro nyinshi z'abantu yego ahubwo ijambo ryahishuwe n'umwuka wera
si tu fais partie de ceux
mutima w'igiciro ukundwa niba uri mu bagiriwe ubuntu ubu bakaba bari mu itorero mu geni ry'iki gihe niba ari uko nawe uzemera gushyirwa mu migambi y'Imana icyo gihe ubushake bwawe bwite bwose buzarangira uzategerezanya kwihangana umwami ubwe akaba ari we uguha umwanya kandi Imana niba ishaka kugukoresha izabikumenyesha twe guhagarika umutima n'ibyo Imana yacu iri mu murimo yiboneye Aburahamu Isaka Yakobo yagiranye nabo isezerano yatanze isezerano ku bwabo kandi yabaye kwiringirwa ikomeza amasezerano yayo yatanze umugisha ahantu hose hari abakira ijambo ryayo bakizera amasezerano yayo bakayikurikira mu kumvira ni nako muri iki gihe bizamera
ce n'est pas ce que
nanone
je voudrais faire ce que tu voudrais faire
si ibyo ushaka gukora cyangwa ibyo njye nshaka gukora cyangwa ibyo abandi bashaka gukora ahubwo tugomba kwemera tukinjizwa mu byo Imana ubwayo iri gukora none umugambi w'Imana mu murimo w'Imana mu byo Imana iri kwemera ko biba ubu ngubu mu mateka agakiza
c'est en cela que nous voulons nous laisser
ibyo iri kwemera ko biba ibyo byo dushaka natwe gushyirwamo
et plus que cela
mfite icyifuzo kimwe gusa ndetse hejuru mfite isengesho rimwe gusa niri ngo mana ure unyemerere nkore byose bihuye n'ijambo ryawe bihuye n'amabwiriza yawe kandi mbikore shorewe nyobowe n'umwuka wawe mu buryo butaziguye kubakwa kubaka gutunganywa ntabwo biri muko buri wese agira ikintu akora cyangwa se ngo buri wese abe mu bushake bwemewe bw'Imana ahubwo ni hahandi aho twebwe twemeye gushyirwa mu bushake bw'Imana butunganye mbese ntimwishimiye yuko Imana ifite abantu bake bemera amabwiriza yayo badahagarika umutima no gushaka kwihutira gukora ikintu runaka ahubwo bategereza Imana ngo igire icyo ikora amaherezo ubwiza bw'Imana bwaramanutse natwe nibyo dutegereje ndetse ku rugero runini cyane rukomeye cyane ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu Imana impe ndetse iduhe twese kuba twakumva neza isomo ry'uyu mugoroba ni byangombwa cyane ko twizera Imana imwe rukumbi nzima kandi dukwiriye no kuba maso ngo he kugira umuzi usharira umera waza usharira uburozi ukazamuka ugahindura ubusa ibyo twemeye mbere icyo gihe ntacyo byaba bimaze bishobora kugera aho abantu niba batitonze ugasanga bageze aho ibintu bibabera bibi cyane inshuro zirindwi ndetse kuruta uko bari bameze mbere ijambo ry'Imana ntirijya rivugira ubusa ahubwo icyo rivuga riba ryabitekerejeho cyangwa ibyo ritekerejeho rirabivuga mwe gucika intege mwe kubabara ahubwo mushimire Imana n'umutima wanyu wose kuko niyo yemeye ko William Branham aza akazamuka ku musozi ikamuzamura mu gicu cy'abamarayika barindwi ubwo bamubonekeraga bakamuha amabwiriza no guhishurirwa akanahishurirwa mu buryo busobanutse bugaragara uburyo budasubirwaho kandi ibyo Imana ihishura byose abari guhishura guhishura abari ibyahishuro by'ijambo ryayo ihishurwa n'umwuka wacyo izina ry'umwami rihimbazwe amen duhaguruke maze dusenge
Je te remercie de tout mon cœur.
Data omwijuru ndagushimiye n'umutima wanjye wose. Ngushimiye ijambo ryawe ryera ry'igiciro. Mwami hariho habaho igihe cyaburikimwe cyose. No muri iki gihe cyacu ufite umugambi, ufite gahunda. Mana
dans ce programme
utwinjize twese muri uwo mugambi udushyire aho ushaka ko tuba mwami mukundwa twifuza n'umutima wacu wose ko twakora ibintu byose bihuye n'ijambo ryawe wihe n'ubushake bwawe bijyanye n'amabwiriza yawe n'amategeko yawe mwami ugituyoboza iteka umwuka wawe
Les instructions nécessaires.
Uduhe amabwiriza akenewe. Oh mwami, oh mana. Turashaka gushyikira intego. Twe gutekereza muri twe ubwacu ngo byose bizagenda neza. twibwire ngo twahawe umugisha maze twirarire oya de kuba uko twe twibona ahubwo birabe uko wowe utubona mwami bega mizene bese twese tumeze dute imbere yawe mwami mukundwa tugire abantu bagendera mu nzira zawe abantu
dans le cœur desquels tu as produit une transformation un changement
wakoze impinduka mu mitima yabo bagize ubugingo babugingo bushya kugandukira mu mutima wabo bose bakagandukira n'ijambo ryawe mwami nifuza gusangwa ijana ku ijana nemeranya mpuza na gahunda yawe mu bwami bwawe n'umurimo wawe n'itorero ryawe mwami tugusabye hamwe udushoboze kubigeraho kubw'ijambo ryawe iryo twumvise uyu mugoroba duhe umutima umeze utyo kugira ngo dushobore gushyikira intego o mukiza mukundwa mbega uko ukiranuka mbega uko utangaje iherezo rizambikwa ikamba mwami kora ku buryo mpari ndashaka kuba mpari ubwo uzajyana bawe mu rugo mwami ukiranuka kiza abarimbuka kiza abarwayi bohora ababoshywe murikira ubwoko bwawe kandi duhishurira ijambo ryawe n'ubushake bwawe mwami turaguhimbaje kandi turamamaza intsinzi yawe intsinzi ya Gorogota izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti icyubahiro n'icyawe gushimwa n'ukwawe guhimbazwa n'ukwawe kubwa byose
haleluya
haleluya
amen
amen.